unataka nini? Na mimi si mashini, juu cha mume niweka mwenye kiti. Savara si wawili, siwezi gawa mwili. Na sikumbu kitu kizali wanga wawili. Kila mahali muenda na panda miti. Kiluku ni fiti, pesa ni nyingi. Ustani mini fala, na weka ngari siti. Juu hilo jorum, funguo ni bibi. Girl you know I'm on it, yeah. I'm on it, yeah. Let me be so honest, yeah. So honest, yeah. Money in my pocket, sure is on my phone. Everybody's talking, but I'm not Dangote.
Government will never leave you alone. Tax unalipa nyumba ni za loan.